Kama hujasiba mwanaume utapeleka wapi?
Mami Rien, unakutuwe bugi me that thing. Niku bang, Mami Rien, unakutuwe bugi me that thing. Niku bang.
Basi cheza na dudu, basi cheza na dudu. Baby cheza na dudu, lesi mefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby pigwa marungu. Basi kula marungu, juplesi mefika sai kula marungu. Niko jaba manjungu, basi usitensi kipiga kwa nguvu. Ntaku kemba kemba ni kudare kambungu. Na sita piga roju, miuku shuku. Basi chiza na dudu, chiza na dudu. Baby chiza na dudu, before night kishe ni kupige marungu.
Kani big party basi booty call. Masaya studio tanipata niko zone. Mina saka do, mina die tuku ball. Niko drinks niko on, kifutin tunafall eh. Kani kubeba beba wate fever on. Kani majapa na matul cinnamon eh. Mami rian kani yen, kani peng. Mina yen, joti cheze mpaka che. Kamu stay, get loose, no delay. We gon do it your way eh. Dezi yan, chiki yen, sameweza. Wait a little drinks, leo ni crate juu ya meza. Leo ni nakutu piga tot, supu ya pweza. Niku bump, bump. Digidawe ni mtam, mtam basi kam tingika eh. Niku bam, bam, digidawe ni mtam basi kam tingika eh.
Mami Rien, unakutuwe bugi me that thing. Niku bang, Mami Rien, unakutuwe bugi me that thing. Niku bang.
Wasupa wangu eh, mimi buwana yenu. Simba ni mkali, anavurukana.
Kolo kwa ukuta umeshikwa. Taigonga dichu neka speaker. World walker bazooka itafika. Umeiva kama ngwaizi kishika. Mwaksa imefura. Nikilala ndani unacha kuzurura. Campaign mami nitaipiga kama kura. Fomza kisima misikulagi machura eh. Iyo haga imefura. Leta hapa sapa yo kiroma nitakula eh. Takuchala kama mbuga. Bodilinga mami si lazima ntupe luga. Yangu kubwa kama chupa. Iyo rivei kiweta ivuka. Asubuhi tunabadilisha shuka. Sunajua round kisa za kushusha.
Mami Rien, unakutuwe bugi me that thing. Niku bang, Mami Rien, unakutuwe bugi me that thing. Niku bang.
Niko na mamili, ita kina mili yeah. Waka mkutouch mwili, na wapewe mbili. Niki cheki madem, nageuka mikafiri. Si siri, no surrender mi albashiri. Super soba, na minko maji yeah. Achangu sengoda pia kuwe maji. Shala liye shoulder, na piga roll soft yeah. Mkono ndani ya trouser, rungu shaji chagi. Kumba na umbanga kana pia. Lakini nikipewa na ipiga kama G. Kawa toto tunaisabu ABC. Msupa takusonga amekuwa matuko D. Short moku, lakini moto. Ukimeza ni utamu kwa kisogo. Kasi poko, zidai ndoko. Funja meza nikingia shimo moto.
Basi cheza na dudu, basi cheza na dudu. Baby cheza na dudu, desi mefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby pigwa marungu. Basi kula marungu, juplesi mefika sai kula marungu. Shika, fika. Nakona penda vle na do shika. Nakona penda vle na fanya weka. Nakona penda vle na tia shika. Fuva, Salim. Komi 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 Desian.
Kapagaz,
DJ Georges.